tenderere embere kwanga yo jeririmu emirimu jonna ejikolwa munsi ojikolanga tewali mulimu mubi kasitobanga okunamu ekyokulya naye wegenderezanga omulimu ogwekiseera okuseera ogenderanga omulimu ogugendera ku nkyukakyuka z'eggwangayo gondera amateeka n'ebiragiro eby'eggwangayo aga buli mulembe ogubaawo omusolo guwe busuulu omuwe enguudo lima ng'amateeka ag'ekyalo wegalagira ojjumbiranga enkiiko z'ekyalo osobole okumanya ebifa mu kitundu kyo tokubanga empaka wabangawo empaka weekubiranga ku ludda abasinga obungi be beekubiddeko oba okubeerera ddala nampa wengwa bye sikugambye mu kiwandiiko kino byekolerengako wekka mu magezi go mwana wange nze mpulira obulamu bwange bukoye era bumuteesi